Yo, my peeps. Niajeni majamaa. Niajeni. Ushaisikia hii phrase yenye watu husema Mungu utenda. Ushaisikia hii phrase ya God does. Oh, God does ndio Mungu utenda. Amen, ni ukweli. Hiyo phrase ni ukweli. God does. Yo, yenyewe manze God utenda ama God does. Ni Jenny, habari ya masiku. The last time tulikuwa hapa ilikuwa last week. Oh, by saa hizi msha catch up sasa, mnajua on Thursday tunaongelea brands. So the last time tuliongelea brand ilikuwa last week on Thursday, tulipiga story moja tamu ya you, the you mobile. So this week manze nataka tupige story fulani funny sana. This will take us back to 90s. Kuna wasee wa 90s in the building. Yeah. Kuna wasee wa 2000 in the building. Kina Nono. Yeah. Kina Gracie. Yeah. Kuna wasee wengine. Oh, si ni 2090s. Oh, na kuna watu wa 80s. Na all that. Na wale wengine wa kwazi huko 70s, kina Mathe, kina nani. Kama unasikiza ngai podcast huu, kijana amekuwa kishoma. Anyway, mazi imekuwa siku mingi. We are back with another episode. Tuko episode 24. Kijala, episode 24. Man, nikianza hii kitu nilikuwa nafikiria tu itakuwa joke. Nilikuwa nafikiria ni podcast. Nishawambia by the way mbona nilianzanga podcast. Siku moja nitawaambia. Siku moja nitawaambia mbona nilianza podcast, na siku moja nitawaambia what happened today in the morning. Today is on Thursday. At now is 7:41. It's on Thursday of 26th August 2021. One day I will tell you what happened, what transpired. That's why naambia mazee God utenda. Anyway, leo tunapiga story ya Britania, story ya biscuits. Ama ni biscuit, ama biskuti. Acha tuseme biskuti. Leo tutaka kujaribu kuboronga lugha iliyo na maana. Kwa ile story ya you sijui kama mlinot. Story ya yu kijana, nilikuwa na struggle na kizungu. Kuna mtu alikuwa ameni challenge na I like taking up challenges. Mtu alikuwa ameni challenge nipige story ya brand na kizungu. Nilijaribu wadau. Najopo katikati nilistama story kwe na flow fiti, lakini nilijaribu. Makofi yangu man. Clap for yourself too. Unchiki ukifanyanga kazi fiti, kumbukanga kujiklapia. Kumbukanga kuji ambia mazi umetenda, na ukumbuke nge kuambia ule msi una believe in, ukumbuke kumwambia asante. Najua kuna wasi wana believe in Buddhism, kuna Muslim hapa ndani, kuna pagans, kuna atheist, kuna all that. No judging. Kila mtu na religion yake. Freedom of expression. Anyway, so mazi leo tunapiga story ya Britania, na before tupige story ya Britania, nataka tupige story yenye inaanzia from mwanzo tukienda mwisho. Wacha niwapate ka preview ya kampuni fulani hapa inaitwanga Jumbo Biscuits. Jumbo Biscuits ilikuwa founded in 1987 by Nitia Dauda. Dauda. Hivyo ndo venye yeye usemwa Dauda. Okay. Actually hata si Nitia, ni Nitin. Nitin Dauda. Dauda. Spelling ya Dauda ama ya Deuda ni Dawda. Watu wangu mnisamee, I'm not from India, I'm not from Asia. Ijini na sound more of Asia or more of Asian. So hii kampuni inaitwa Jumbo Biscuits ilikuwa founded in 1987 by the one Nitin Dauda and his family. Hii Nitin Dauda ni the maker of confectionaries. Hawa ni watu wangu wa nutrition na catering, wanajua confectionaries ni nini. So they are the maker of confectionaries under the brand ya Britannia. Hawa ndo the maker. So after being nini, hii Britannia ilikuwanga acquired by Jumbo Biscuits, ndo walikuwa na hiyo brand. Hii brand inaitwa Britannia. But in the kitu tuseme 2017 ama sijui 2016 hapo. 2016, 2017. I'm not so sure about the year. But tuta confirm. Ama muende, hiyo ni kibarua yenu. Muende mconfirm hiyo. hii Britannia, the Britannia brand ikakuwa acquired. Ilikuwa acquired by another company. So it was acquired and rebranded. The Britannia brand ilikuwa acquired na ikakuwa brand, ikakuwa rebranded. So kuna tu mtu amenitext. Sahi aki, what unitafuta? Anyway, ilikuwa acquired, hii Britannia brand ilikuwa acquired na ikakuwa rebranded to Britannia Foods Limited. Na Robert Kagunda ndiye akakuwa CEO wake, alikuwa yeye ndiye alikuwa appointed kama CEO wake. Nilikuwa nimesema wake. Okay, we, pole, good stuff. So after Robert Kagunda amekuwa appointed ama amekuwa selected ama chosen as the CEO. Kumbuka Robert Kagunda alikuwa ametoka Coca-Cola. Yeye akitoka Coca-Cola akikuja huku, yeye alikuwa amekuja ku make sure manzee ana turn around the brand. Juu brand yenyewe baadhi ilikuwa ina gogo chini. Na ukumbuke hii Jumbo Biscuits yenye the mother of Britannia brand ilianzishwanga just as a small bakery enterprise. Unaonanga venye wasa wanaanzanga tu bakery hapo mtaani za keki za nini nini. Hivyo ndo venye hii brand ilianzishwa na the one Nitin Dowda in 1987. So after imebaiwa na kampuni fulani, kampuni nitawaambia. After imebaiwa sasa, huyu Robert Kagunda amekuwa appointed kama CEO na ukumbuke ametoka Coca-Cola, ametoka tuku kwa Coca-Cola executive. So yeye alikuja na strategy zake hapo ndani, but sijui kama alifanya kazi fiti juu. So far so good. Mimi kama consumer, ama product consumer, mimi kama designer, sijaona adverts mingi za Britannia. Watu wajaiongelelea sana. Na watu wasipoongelelea brand yako, wejua kuna shida mahali. Especially in fast moving consumer goods. Fast, inaitwanga FMCG. FMCG. So kwa hiyo world bana, product yako inafaikwa kwa commercial. Ama kama iko kwa commercial, chiko kwa marketing. Kama iko kwa marketing, yani ikuwe ina generate some PR. So hii Britannia ijakuwa ikigenerate some PR tangu. However, mkumbuke after imekuwa acquired, si ati Britannia hata inakuanga noma. Na mjui bado kuna kuanga na another company ya biscuits inaitwanga Manji Food. Manji Food ni yenye kitambo ilikuwa inaitwanga The House of Manji. Now, mazee, kuna kuanga na The House of Khaki in Nairobi. Kuna sijui The House of Leather. Kuna The House of Jeans. Kuna, hey man, brand, ukishasikia brand inaanza na jina The House of. Yo brand si kitu hivi. So Manji Food sahizi, kitambo ilikuwa inaitwanga House of Manji. Hiyo ndio imekuanga market leader kwa hii industry ya biscuits na nini nini. Food and beverages. Britannia Food Limited as a company. Iko categorized kama food and beverage, as a one of food. Oh, kategoria yake ni food and beverage, wacha tuseme hivyo. So House of Manji, under hiyo side ya food, House of Manji mazee imekuanga market leader na over 30% market share. Yeah, House of Manji mazee imekuanga hapo. So na ujue saizi House of Manji inaitwanga Manji Foods. Competitors wa hii brand Britannia Foods Limited, competitors wake sasa ni kama hiyo Manji Foods, ni kama Mjengo Limited. Mjengo Limited ndio nini? Na nani aliita tu Mjengo Limited? Mjengo Limited ndio makers wa Nuvita. Na Nuvita is an amazing brand. Ish. Sasa saini usiku. That's why watu wanafaa shingi karibu na malls. Clients, aki musikie maombi yangu. Jana nafaa kuishi karibu na mo. Anyway, turudi hapa. Ukumbuke, nimewambia Britannia Foods Limited iko under category ya foods and beverage. As long as iko under that category, Coca-Cola bado ni competitor wake. Na Coca-Cola ni brand kubwa. So hiyo ni competitor. Kuna Sandvit Foods Limited, kuna Premier Cookies Limited, kuna Nyanza Biscuits, kuna Golden Biscuits, kuna United Biscuits. So hii United Biscuits, by the way, United takuja kuyongelea siku moja juu. Mnajua hii brand moja big ya unga inaitwanga United. Watongo wa Western, watongo wa Webuye, mnajua hii unga inaitwa United. Hiyo tutaongelelea. Kuna Mibisco, kuna yani kuna a lot of brands zenye zina compete na Novita. Oh, zenye zina compete na Britannia. Novita ni one of them. Hizo ndio vitu tutaangalia as time goes by. Si leo pekee, but wejua hizi brands zote zenye tunaongeleleanga hapa. One way or another. Mtakuja kuziona tumefanya nao job ama nimefanya some redesign ama vitu kama hizo. Mimi ni designer, lazima hizi brands niziangalie kwa undani. Na fuck it man, ah, you guys, Britannia uko na logo fiti. Logo ya Britannia, kuna time fulani wamefanya rebranding wakaendea logo ingine hapo, ndio wali maintain the wheat ama tuseme ni the bali, lakini wacha tuite the wheat. When we are talking about beer, we'll link beer to bali, but when you're talking about biscuits and chapos and nini, we'll be talking about wheat. Kwa logo yao maziwa walikuwa wameka hiyo wheat mbili, utaiona kwa thumbnail ya episode iko hapo juu, na font ilikuwa imetumika mazeni fiti, design hiyo logo mazeni fiti. Mimi naweza taka kujua, sijui mbona brands hawasemangi their stories. Sijui mbona these big brands, they don't write about who designed the packages, who designed the logos, who designed nini, hizo vitu zote. There is this brand enye on Tuesday's episode, tukirecord episode ya Tuesday, kuna hii brand flani nilikuwa nimefanya nao job wakani text. Bad news. Ah, kumbe ikuwa bad news. Mindo niliinterpret vibaya. Anyway, one thing about that brand, venye tunaenda nimetoka kupitch some ideas to them ya about the brand story. Me, I want to know about the brand story. I want to know how it came to be, who designed its original logo, how the brand was incepted, ama the inception of the brand. Hizo ndo vitu zenye mimi zao ni fascinate. Na I don't like it when I'm busy trying to remember something about my Kenyan brands. Ama I've gone to research, ama I've gone to read about Kenyan brand, nipata ina information. Even the brand itself, ama the company itself, haijui about its brand, ama it hasn't written about its brand. It's a very bad feeling. So Britannia manzi hata wana website. Ah, Britannia. Nyi mkijui ile place yenye tumetoka na Britannia. Man, if you are a 90s baby, ama if you are an early 2000 baby, lazima unajua venye Britannia imeplay a major role in our lives. Lazima unajua venye Britannia, zile biscuits za somoni, venye zili come through tukiwa watu hii. Ayayayaya. Now whenever I talk about Britannia, I remember my Lesos days. If you haven't listened to my episode 23, go back listen to episode 23, ndio ukuje kwa hii episode. Juu vitu mingi yenye nitasema hapa iko related na hiyo episode. So nikiwa mtoi, hii ni in the 90s, actually late 90s, my gang, mzae lendanga kabai Tilly, great all. So mekuja na Tilly home. Tilly ilifika before ya afike. Walikuwa metoka na stepmother. Tilly ilifika before afike. So mimi the mjanja in me, nilikuwa nishanga liangalia kwa box, nimona yoli Tilly, mandikuwa great all. Kijana nilikuwa najua kusoma some words before niende chuo. Kuna mtu aliplay a major role yo part, anaitwa auntie. Now, anaitwanga Auntie Namudu. She's Josephine. Auntie Josephine. So Auntie Josephine ndio alikuwa amenifunza tu vitu mbili tatu za kusoma. Na sijui mbona by the way masomo ilikata na niliweza kusoma mapema, ama ni juu niliweza kusoma mapema. The creative part nimeishi kwa fiti. But hii part nyingine, but kitu sikudanganya ukafikiria mimi ni mjinga. Kana mimi tuongee ndio utajua. Ama kana mimi unipatie job ndio utajua mimi ni nani. Anyway, so leo tunaongelea Britannia. Anytime I talk about Britannia, the first thing that comes into my head ni TV ya Great Wall. The second thing ni paper bags ama juala ya Ukwala. So my Eldoret people, mnajua venye Ukwala ilikuanga Ukwala. Saizi watu wako na Rupers Mall, saizi mko na Zion Mall. But you guys, you can't know the magnitude yenye Ukwala had in our lives. Achana na kina Kiti. Unajua before nini? Before Naivas, ikuwe Naivas ilianza kama Kiti Mart. Actually, ilikuwa inaitwa Kiti Mart Supermarket. Then the building was branded Kiti Mart Plaza. sijui venye saizi inaitwa, the last time I was there was 2014. Yeah, 2014 ndio nimekuwa huko. No, as much as last year nimepitia Eldoret, itabidi nimechapa ki road trip kimoja ki Eldoret niende nijue venye hiyo building inaitwa juu. Kuna kitu yenye nimeai pale Naivas, kuna kitu nimeai Naivas na lazima nifanye kitu inaitwanga market research. Anywho, turudi hapa. So vitu tutakuwa tunaongelea leo mazeni Britania. Tutakuwa tunaongelea logos, tutakuwa tunaongelea their marketing, tutakuwa tunaongelea their branding, tutakuwa tunaongelea their campaign, tech yao imekuwa kitumia, situation yao saizi, products na story. Tutakuja tupige story kidogo kuhusu hiyo brand. So you guys, Britania all this time, tuseme Britania Food Limited ama Britania Foods Limited, kwa kwa value zao wao utaka kukua world class food and beverage company. World class, like wao target world mzima, world mzima. So they have an amazing logo, hiyo nae ni undisputed the logo. Man, hiyo logo yao hiyo kwa fitting. Marketing strategy yao kidogo, sisemi iko poa na sisemi iko mbaya, but I can't feel it. As a designer, si feel marketing strategy yao. Their branding style ama branding language, bado pia. Unajua there is a lot of biscuits in the market. Ukiingia kwa Ailia biscuits, the one that shouts most ni za manji. Manji ndozo shout mostly kuliko za Britania. Na that thing ain't good. That thing, yo kitu si mzuri. Si good at all. So hapo kwa branding language kidogo kando. Alafu marketing, although anatumianga hii strategy kwa kimarket. Oh, utaka, like their slogan ni life tests great. Ukishaeka TST pamoja ama TAST, like hizo lazima we kuwa sure, mimi kama marachi lazima nitateseka kuzisema. Lakini their slogan yao yuko nini? Life tests great. Awe, life inaonja mzuri. Jetu translate hivyo. Sijui wanatumia tech gani saizi in their labs ama in their bakery wakibake, but whichever the tech that they are using, tech ikiwa mbaya, product itakuwa mbaya. Sisemi product yao ni mbaya, lakini tech ikiwa mbaya, product itakuwa mbaya. Kuna vitu mbili tatu hasa wanafaa kuangalia. Saizi wao ni kampuni kubwa ama wao ni kampuni imemachua. Britania ni brand yenye, inge keep consistency yenye walikuwa nayo early 2000s. Wange keep you consistency. Saizi wangekuwa at par. Saizi wangekuwa at par na Bidco. Saizi tungekuwa tunaongelelea biscuits. Britania na shuku wao ndo wangekuwa na market share big. Wangekuwa na control hata kitu ka 50%. Ju Britania is well connected. Britania runs deep. Deep. Deeper than you can ever think. Yeah, man. Imagine Britania will feed Kenya Defense Forces. If you're lucky to have friends wenye wazazi wao ama their people ufanya kwa army, lazima umeinteract na hizi biscuits. Mi nimeinteract nazo both at home, some of my uncles wako kwa army, long distance uncle, na shule, both primary, high school na kampo. Primary, kuna huu guys mmoja alikuwa anakujanga na hizi biscuits chuo. Na primary manze Britania bado ilikuwa ina play a major role hapo. Though kulikuwa na kina Novita, but Britania manze ime play a major role nikiwa primary. Shortcakes za Britania kwanza, tutapigia story tukifika pale kwa story time. Yo, tukifika session ya story time. Sisi bado acha tu concentrate na venye brand yoka. So wejua brand, hii brand yu feed Kenya Defense Forces. Zile nini yao, zile biscuits zenye wao upatiwa zinakuanga high in energy. Zinakuanga energy giving. Ni carbohydrate yo. Well fortified foods. Na hizo ndo zo wenda pale kwa army. Na kuna huu guys fulani anaitwa MCAD. MCAD ende lifanya nikakulizi biscuits nikiwa kampo. Na actually nikazi test vizuri sana. Jua likuwa nazo mob. Tukiwa kampo kuna siku fulani hapo. tulikuwa tumeenda meeting nikiwa campus. Siniliwambia bana, kuna time fulani nilikuwa na act nikiwa campus. Kuna hii group fulani iko Embu University inaitwa Esparks Entertainment Crew, the best entertainment crew in Embu, yenye ilifanya kijana niko penye niko saizi. Mm-hmm. So manze, tukiwa hapo Esparks, kuna time fulani tumeenda meeting kwa AD, kwa MCAD. So venye tulienda huko meeting kwa MCAD, alikuwa na kaa place fulani filthy, hata najua saizi bado inajulikana. Hiyo base ni Tongarunda. So alikuwa na Kangarunda. Vijana tumeenda pale meeting, kuingia hivi meeting, kijana alikuwa na vitu kadhaa. Alikuwa na mbepo, alikuwa na bika, alikuwa sijui na tiabe na nini, but kuna wasenye waliamua kukata mae. Mimi ni kijana mdogo hiyo time, ndo nimeingia tu kampo, bado sina kiburi sana, bado sijitambui, wacha tuseme hivyo. So hapo kijana bana akakuja na hizo bika, akaziweka kwa table, meka chini, mimi nikafia kama bika, wasengine wakikata mbepo tukiendelea na miti na mito ya Esparks. Manze, ilikuwa amazing. So nikiwa high school, mwenye alileta ngizi biscuit shule alikuwa anaitwanga Alex Mwema, my best friend tukiwa high school. Okay, sijui kama alikuwa best friend yangu, lakini yeye ndiye alikuwa mtu mwenye nilikuwa na confide most of my things tukiwa high school, na tukua nafanyanga shit mingi tukiwa high school. Yeah, among other people nilikuwa na best friends wengi basi nikiwa high school. Juu high school nilikuwa anga, I was a people's person. Oh, ama watu walikuwa anga watu wangu. Anyway, so Alex Mwema ndiye alikuwa anakujanga nazo, alikuwa anga diski actually. Madiski wangu wote nikiwa high school walikuwa naitwa Alex. Aya. Oh, kuna time fulani Kevin ndiye alikuwa anga diski wangu. Huyo akatoka, kulikuwa na mwingine hapo katikati. Ah, man, nimechange. But form 2, form 3 ilikuwa anga Alex Toroitich. Akijana fulani mnoma futa. Alikuwa anga mtongo Manu. Tulikuwa anga wote Manu. Tukuna mwitanga Boza. Very funny guy. Ako kaba kampo. Ashama liza kaba kampo. Alafu another guy mwenye alikuwa deski wangu sasa tukiwa form 4 ni huyo Alex Mwema. Alex Mwema ndiye alikuwa ngana kuja nazo tukiwa chuo. Na zilikuanga Britannia. Na zilikuanga branded Britannia yao. So zinakuanga less sugar. Ni digestive zenye ziko sugar free actually. Zilikuanga digestive zenye ziko sugar free. Hiyo ni one of the products zenye Britannia Foods Limited yo produce among other products. Actually kitu funny, unajua products za Britannia kuna kuanga na digestive, kuna kuanga na nice, kuna kuanga na mari, kuna kuanga na family. Hapa kwa nice. Nice mnajongi na kuanga na some sprinkles za sukari hapo juu. Mhm. If you have eaten nice biscuits za Britannia, zao kwa na sukari hapo juu. Na nice zao kwa nzuri, zao ni bamba. Kwa biscuits za Britannia zenye napenda ni shortcake. No, tusidanganyane. Shortcake nishaikula. Kuna time fulani nili buy box mzima za biscuits. Zinakuwa na 320 ndani. I can't remember when, but it has been a while since ninunue Britannia. Nili change brand squeezy, tunachezanga kwingine. No, ana oflate ata skuli biscuits. The last time nilikula biscuits mingi, kijana nilikuwa na, tuseme sugar rush, ama tutasema nini. I was so excited. I couldn't sleep that night. I ate almost 100 biscuits that day and it wasn't good for me. It wasn't good. I would rather have done something else. Ama I wish ningefanya kitu nyingine. Kizungu inakuanga tricky. So kuna kuanga na digestive, kuna kuanga na nice, kuna kuanga na mari. Mari na family lazima unajua, juizi ndo zenye hawkers wa hawk mara moba leta au ukienda country bus ni hizo. Kama ni msewa masafa marefu ni hizo ndo zenye unapatanga ukiwa tea room. Hizo ndo utaget. Ukiwa pale railways kwa through hawkers ndo utapata, na doa kunanga hawkers pale ndani ya railways, pale easy coach ndani ya kunanga hawkers, but huku nje ndo utapata. Ukiwa any stage utaona hawker amebeba either mari ama Mary na family hizo. Alafu kuna kuanga na hiyo digestive sugar free, kuna kuanga na digestive oats. Wale watu wangu wa breakfast wenye mnakulanga oats breakfast, kuna digestive oats, kuna ginger nuts. Now ginger nuts tunazijua, but to see confuse ginger nuts na kuna bado biscuits zingine hapa katikati, but ginger nuts they are so popular. Mnajua ginger nuts, mnazijua zinazoonga 5 bob, zile zinakuanga 3 ndani, na bado wako na ginger nuts their box zingine kuanga na sijui how many ndani ya box. Kuna time tumespoil mtu na hizo box nzima for the birthday. Hiyo ginger nuts nakuanga 400 gram. if I'm not wrong, the package na kuanga 400 gram. Kuna kuanga sana hizi shortcakes. Hizi shortcakes, nilikuwa nimeambia nitapigia story tukifika pale story time, but wacha niwaambie tu saizi. When I was in St. Peter's Upper Class Academy. Now, if you are my guy, kama ukisikizanga hizi podcast, last, the Tuesday episode, denye Tuesday tulikuwa napiga story how I became a designer. While I was in primary, especially St. Peter's Upper Class Academy, tulikuwa ngana nachora. Na we didn't have preps. Yo 204, atukuwa ngana tunenda preps. 204, we used to go for supper at 5. Or we could go to church kwanza at 5. After church, we go for supper at 6. After supper, tulikuwa nendanga dormitories. Dormitories zetu zilikuwa ngambali. Zilikuwa nguko down, almost kamobo. Almost kamobo. Yo shule, kitambo kulikuwa ngana St. Peter's Boys High School. Ama St. Mary's Boys High School. Mnajua kuna kwa na St. Mary's Girls nini Kapsabet. So, their boys school. Kitambo ilikuanga mixed. So, wakitoa maboys, waliundiwanga shule yao hapo chini karibu na hiyo hospitali yenye iko hapo ya Manan. So, kwa hiyo hospitali yenye iko hapo karibu Kamobo. Kuna venue location hiyo huitwa. Hiyo place exactly kuna venue huitwa. But, hapo ndo kulikuanga na dormitories zetu. Ya St. Peter's. So during those days, wale wasenye walikuanga lucky. If your parent alikuanga anajua life ya boarding ni nini, alikuwa anakubaianga shortcakes. Biscuits are shortcakes. Zilikuanga 320 ndani. Now, kulikuanga na mamluki pale high school. They were so good in business. So good in business. They used to sell one biscuit for one bob. Oh, at 1 shilling. One biscuit at 1 shilling. They used to go, man. Having 320 bob pale high school as your profit. Oh, as your money, like pesa yako. Wewe ulikuwa merchant. Wewe ulikuwa kusema. Wewe ndio ulikuwa bazenga, mami, ama dadi, ama whichever. So these guys walikuanga chuku. Kulikuanga na boys fulani alikuwa anaitwanga Ronald. Alikuanga bishtea boy fulani alikuwa anaitwanga Richard. These guys, majina zao zote zinaanza na R. Na R for rudeness. Man, they automatically became my friends. Juu walikuanga so rude. Na walikuanga so versatile. Wacha tuseme versatile and rude. Ronald used to play football. Ochode, Richard, alikuwa anaitwa Richard Ochode tu. Alikuanga he was a Luya guy. Very friendly, but again, so rude. Haufai kumkosea. Richard Ochode was my friend. Actually, yeye alikuwa analala chini, mimi nikilala juu yake. Mwenye alikuwa analala juu ya Ronald, sijui alikuwa anaitwanga nani. Ronald, Richard Ochode, manze, mimi nikiingia hiyo class 3, ndio nimeingia tu. This guy, manze, offered to wash my clothes. He washed my socks. He washed my shirt, my short. I was a kid nikienda hiyo class 3. Na manze, he took care of me and I'm so grateful for this guy. I'm so grateful that God created this guy. Jumi sijui chenye ningefanya. Kijana nilienda boarding class sijui kufanya hizo shit. Alinifunza hizi vitu. Yenda aliniorient life ya boarding. He didn't bully me. Other people were being bullied. But this guy, him and Ronald, they did not bully me. In fact, they gave me some privileges zenye. Ningefika kwa tap. Watu wange ni allow ni chote maji ni toke. Juhu kwa najuanga nani ni mbigi wangu? Ochode ndo mbigi wangu. Amen. Alinipatia privileges mob nikiwa primary. Na by the time alikuwa anatoka aliniachianga mashati zake. Amazing. Na bado nikiwa high school kuna mtu mwenye akitoka aliniachia shati zake. Yani mimi life ilikuwa kidogo deal kwa ngumu nikiwa machuo, lakini kuna watu walikuwa na making so fancy ama so easy for me. So these guys used to sell cakes too, these short cakes too, na zinaenda at one bob. Lakini sasa wao walikuwa ni nanga extra mile juu. Biscuits zikiwa mob, kukiwa na watu wengi wanauza biscuit shule, market haikuangi fiti. Market haikuangi fiti juu, kuna surplus. Kukiwa na surplus, demand ina goingi chini. Supply iki increase, manze demand yogo chini. Na demand ikienda chini, kuna venye price pia nae inaendanga chini. Juu demand imeenda chini, watu wengi wako na bika. Mostly watu wakifungua shule bana. Shule kifunguliwa kila mtu alikuwa anakuja na biscuit ama almost kila mtu anakuja na biscuit isipokuwa mimi. kijana daktari, hizo vitu huwezi kuwa allowed kubeba shule. Vitu yenye ningebeba close to wheat ilikuwa nga chapoza. My dad could make sure manzee nimebeba chapati shule, lakini hizi vitu zingine kama biscuits hapana, juice oh no, dairy nibebe maziwa, lakini nilikuwa naziba ingi. Nitatoka homeless house nikifika Kapsile, kuna super flani inaitwa Kapsile, Kapsabet. So hii Kapsile ndo nilikuwa na baingi, mtu alikuwa anafanyanga shopping Kapsile. So hapo ndo penye kijana ningecheza kimimi. So short kicks, hiyo ndo ilikuwa nga role yake high school, primary. Na bado high school ili, short kicks zilicheza major role but sieve sana. Watu wachache walikuwa nganazo na zilikuwa zinaisha haraka. Akina Ochode now used to sell their biscuits 3 at 5 shillings. Juzao walikuwa nazanga kuziuza when the term has gone. Tumetoka half term, hakuna visiting, like watu wanaelekea kusota sota. Hakuna food, ndio time yenyewe walikuwa nauzanga bika 3 kobole na zilikuwa zina sell. Zilikuwa zina sell ka nonsense. Boarding actually during my time, year 2004, 2005, watu wenye walikuwa boarders tulikuwa around 80. Yeah, nikiwa year 2005, year 2004 kwanza, watu wenye walikuwa boarders walikuwa around 84 students. On 2005 tuli increase to around 100 or 200, I'm not sure, but 2006 by the time nilikuwa natoka students walikuwa wengi. Tulikuwa tume increase, tulikuwa almost somboexe. So hiyo ni story ya shortcakes bro, ama cinches. Na bado Britannia wanakuanga na milk biscuits, Britannia wanakuanga na malt biscuits. Hizi ni nini? Hizi ni products zenye ziko under the Britannia brand. Yo, Britannia ni bigi, shida yao ni moja, marketing strategy yao. Hapo kwa life tests great, hapo ndo penye utuangushia. Juu, ni, if I remember correctly, kwa zile biscuits zote nimekula za Britannia, less dozo test fit, less dozo test kama biscuits. Hizi zingine bana mimi sijui what they do. Me don't know what Britannia are doing. I wish wangefanya kitu nyingine. Lakini if you have time, make sure umeenda ujaribu kukula Britannia lemon creams. Britannia lemon cream biscuits. Zile bika zingine wanakuwa wameka hapo katikati ka cream. Kitambo nilikuwa nafikiranga ni chocolate but ni cream. Jaribu kule hizo maze, they are good. Yeah, alafu kesho ni Friday. Kesho naona nikipitia pale Carrefour, kuna brand fulani ya Britannia. Nafaa kujaribu. So imagine Britannia wamekuwa kifeed Kenya Defense Forces, KDF. Britannia wamekuwa kisupply food to World Food Program. Britannia wamekuwa, au ndo wamekuwa kisupply relief bado mafoods kwa UNICEF, kwa some of the NGOs, like Britannia na my NGOs one WhatsApp group. Awezi niambia Britannia ni ndogo, ni kampuni ndogo. Britannia imekuwa kitu bigi sana. Alafu, imagine Britannia imekuwa na scandals. Ite imiote nye umekuja kukisikia Britannia imekuwa na scandal bana. Kuna time flani huyo CEO wao anaitwa Nitin Dauda. Alikuwa accused of cooking books. Actually, rumor has it. Underline your word, rumors. Ama rumor has it. Underline here. Don't hold me up on anything. Ini rumor. Rumor has it that Britannia imekuwa ikicook books zake. Actually, ili cook books zake ndo ikuwe acquired. Ikuwe acquired by the one company. Hii company niliwakua inaitwa Capitalist. Catalyst actually, inaitwa Catalyst Capital. Hiyo ndo kampuni waliacquire wase. So they have been cooking their books ndo kuwa acquired by the private equity firm Catalyst Capital. Wamekuwa accused of corruption hapo katikati. CEO wao Robert Kagunda, sijui ndo bado CEO ama alichange, but huyo Robert Kagunda bado amekuanga na scandals tu mingi hapo ndani. Oh, sijui amekula, sijui ni oh, ni vitu zenye azifanyangi, azileti brand image fiti kwa brand, especially brand kama Britannia. Britannia mi naikategorize naiweka same WhatsApp group na kina Blue Band, naiweka the same WhatsApp group na kitu kama Kimbo. Ujo, Britannia ilianza huko 1987, yo. Actually, the Jumbo Biscuits ndo ilianza 1987. So, Britannia ni as old as Jumbo Biscuits. Britannia is a brand under Jumbo Biscuits. Na brand kama hiyo bana utakangi kuisikia iko na drama drama mingi. Na in fact kuna time flani walikuwa nasema cakes zenye Britannia yo sell aziundangi wenyewe, like their bakery haiko able kuunda hizo nini, kuunda biscuits ama kuunda cakes tena, so they have to source from another supplier anaitwa Siva ama tumuite Shiva, Civa. Hii ni kampuni fulani, hii ni bakery fulani iko owned by Cynthia B. Orenge. A former, nasikia huu madam alikuwa anafanya job nini, country club fulani pale Karen, siko sure, but also suko some of their biscuits. Na imagine, maze brand yako ikianza kukua, ikianza kuportrayiwa hivo, haikuangi kitu fit, haikuangi, it doesn't sit good with the consumers. Kumaintain brand manzi ni kazi ingine ngumu sana. But wewe jua Britannia, ili siku nye Britannia itamwa hii take its position in the market, manzi it will be the best brand ever. Juu. Manzi mi remember zile biscuits za sumuni yo. Zile biscuits za sumuni zili play a major role in our life. Ili play a major role especially in my life. Kuna time fulani tukiongana nasari. Nasari yenye nilienda. Chana nile yenye nilikuwa naendanga kusalimia watu wa familia. Hati juu nimewahata. Na ujua asubuhi tumekuwa nao. In fact, wakiamka asubuhi wakienda shule pia mimi niliamka na wao. Nikunywe chai, nirudi nilale. Alafu nitaamka baadaye tena nikunywe chai. Mimi nimependa kukulia tangu nikiwa mtu wei. Nivenye nakonga tuna bad eating habits. But yo, so tukiwa watoi, mimi nikienda nasari in the 99, ilikuwa 99 nikienda nasari Terige Primary. Nikiendio Terige Primary, kijana mamluki, nilienda nikapata in the school, in the class, mwalimu ame set up shelf. Hizi shelf walikuwa nekanga mikebeza za products zenye zimeisha. So kama kwetu Royco imeisha na bebio mkebe, napeleka shule. Yo mkebe ya tunewacha tuite tab, zinaitwanga tabs kwa Kiswahili, kwa Kizungu. So kama kimbo, mafuta ya kimbo imeisha, tunabeba hiyo mkebe napeleka shule. Watu walikuwa wanazipelekanga. Mazimi, the best thing nilikuwa napelekanga ni hizo boxes za Britannia. Hizo ndio vitu nilikuwa na access nyingi haraka. Kama si mzeenda amebuy Britannia's home, ni Muoki. Muoki walikuwa ngani ba wetu walikuwa wanafanyanga na mzee job. Au ndo amebuy. Kama si yao ni Mama Shamima amebuy. So nilikuwa nazipelekanga juu. Hizo ndio vitu zenye only ningepeleka shule. Juu unataka kuniambia unaweza peleka mkebe ya 2kg shule kwetu? Kumbuka mimi ni Mluya, kumbuka tumekuwa tukikula mahindi ya kusiaga tangu nikiwa mtoi, na tumekuwa hata tukigrow mahindi hadi sasa bado home kwetu si ugrow mahindi. Ndio nakata hapo sasa na baingi soko hiyo ndo gale ya mkula. Oh, do juzi nimepata another brand. Hii brand ni thanks to JC. JC is my friend. Tulisoma naye kampo na tunafanya shughuli naye huko town. So ukijana, kuna time fulani back in 2017 tukiwa pale chuo, vijana tunafanya tu writing yetu pole pole in one of the famous lecture halls in Embu University. Ilikuwa inaitwa lecture hall 5, sasa hizi inaitwa nursing lecture hall 1. Kama wewe ni mtu Embu University, you know what I'm talking about. So in nursing lecture hall 1 tulikuwa hapo ndani. Hii siku yenye tuko hapo ndani, kuna server ilikuwa inadriliwa in the nursing lab, in the server, like they were setting up the server cabinet. Hii cabinet fulani wanakuwa wameka switch ndani, switch za servers ndani. So wakidrill the cabinet to the wall, hiyo drill iliguruma manzee, tukashtuka. Ilikuwa mchana, watu wakatoka mbio, manzee watu wametoka mbio bana. Mimi nilisiepa, tumeacha mala pili lili jonte. Ya libeba lapi yake akatoka na nje. Yeye angeacha lapi. Ya libeba lapi. Sisi bili kwa nafikiri hata sijui ni boma ama ni nini. Mimi nilitoka mbio. Kumbe it was only but a drill. Ina drill ukuta. So hiyo vibration ndo tulisikia. Na ndio ilitushtua. So hii day yenye tuko kwa hiyo lecture hall 5 at in the evening.
ikafika kitu saa 3 usiku inafaa tuende tukule supper. So kwenda kula supper, tukaona kula supper kwa GC time. Tukabai mayai, ilikuwa mimi, Jonte, Pato, Cheryl, Jesse. Hivyo. Tukaenda kwa GC kupika, tukapata hiyo unga. Sasa mimi ndo nilipika ugali. Nani alipika mayai? Jonte ndiye alipika mayai. Jesse aliosha vyombo. Cheryl alikuwa too busy hapo na remote. Pato pia alikuwa Pato na Cheryl walikuwa wanatupigia story wakitupatia psych. So nikipika ugali manzee, ugali ilikuwa fine. Ushaikula ugali ukati? Like, man, ugali was sumptuous. Ama tuseme ilikuwa sumptuous. Man, ugali ilikuwa fiti. So hiyo ndo unga fulani yenye tumeipata juzi. The brand inaitwa Matron. I'm yet to test it. Hatujai test. Bado kijana nimekuwa nikicheza pale. Soko jembe. Hapo katikati. So from either kesho ama kesho kutwa ama weekend, tuna launch the Matron. Nitawaambia on Tuesday episode venye ugali iko. Nitawaambia. Kama ni fiti mazee, lazima tutapiga story yake. Lazima tutapiga story yake juu. Saizi bana, lazima tusumbuane na watu. Anywho, mjue bana, si tushamaliza kupiga story ya Britania. So tushamaliza kupiga brand story ya Britania. Hapa mwisho mwisho tuna mastori hapa na pale. Na yo mazee, podcast is becoming so addictive to me. Creating content is becoming so addictive to me. Doing podcast, doing design, doing nini, hizi vitu zote zinanibamba. I bet ni juu sasa hii ndio career yangu ama like career yangu ni design ama designer. Na hizi vitu zote ziko hapo ndani ya my career. Creating podcast iko hapo ndani ya design, lazima nijue sound design. Doing branding iko hapo ndani ya design, lazima nijue graphics. Nini hizo vitu zote. So venye wamebrand, venye wamebrand hiyo package ya Matron inanibamba. Venye wamebrand Rico imekuwa consistent in the market. Tutafanya episode moja yake. Kuna siku nyingine tutafanya. Tutajua penye walitoka, venye wamekuwa kigrow, nini nini, hizo vitu zote. Lakini manzee, sijui Britania iliuzwa tu hii Catalyst Capital na how much. Hawajai disclose. But sidhani kama waliuza Domob. Na kama ni kweli walikuwa kicookbooks ndio waweze kununuliwa manzee na wa Catalyst. Manzee, basi Catalyst waliuma nje. Basi hapo waliuma nje vibaya sana. Na it will take sijui how many horses to turn the brand around. Manzee, hiyo brand inahitaji some renovation zingine manzee, big time. Yo. Britania, mimi sijui mbona watu wanachezea Britania baby. Sinyo kuko kwa hiyo bakery. Recipe li change. Cause me, as far as I can remember, in the 90s, buying zile biscuits za sumuni, zenye ulikuwa unanunuanga, unapeana sumuni, unapatiwa bika 10. Buying hizo bika ilikuanga kitu nyingine fiti sana. Hizo bika ndogo ndogo ilikuanga kitu nyingine fiti sana. Juu, you could share it with your friends. Na wote mulikuanga satisfied. Na ilikuanga biscuits zingine mob. Unakumbuka nishaambia story ya mbuyu wangu na counter shop. Kulikuwa na counter shop hapo mbele. So kwetu kuna msichana fulani, a very intelligent chile, anapenda computers, anaitwa Nono. Back in early 2000, Nono alizaliwa 99. In early 2000s, Nono alikuanga kipenzi cha watu. Ni mtoto mdogo anajua Kiswahili fiti. Ndiyo nilikuwa najua Kiswahili, lakini kumbuka mimi ni mtoto mdogo ndiyo, lakini kichwa ngumu. Nono alikuanga mzuri, Nono alikuanga adorable. She's a lady, adorable. Lazima mtu angemwado. So watu wakimwado, unajua gifts zilikuwa zinaenda her way. Many gifts were going her way, more than they could come my way. Mimi saidi yangu, like, hata mimi kunipata ilikuwa ngumu kwanza. So jioni nikitokezea, nimetoka mrao, nikuje nipate Nono, nitapata Nono bana ako na kitu ka 10 bob. Early 2000 bana, msichana ako na 10 bob. Mimi sina shi yet, nimetoka kucheza bantani. The only thing niko nao ni karibu 25 bantas. Zilikuwa zinitonga fidi. 25 fidis in my pocket. I can't sell them. Juu watoto wananga pesa. Zile pesa kidogo alikuwa nayo asubuhi ndo alienda akaba hizo banta. Kijana mimi nimewakula hizo banta. Mpata nanono jioni na mpata na 10 bob. Anataka kuenda kununua. Tuseme anataka kununua sweetie. Mimi nilikuwa na make sure. Na make sure. Nitamgonga kwanza. Yo 10 bob tunashare nusu. Nitoke na 5 bob, atoke na 5 bob. Na hii 5 bob yake kwanza bado tutaifuata. Tunaienda na hadi kwa duka. Kina kwa duka zile biskuti tunatoka nazo kwa duka. Hizo Britani, hizo za sabuni. Niko na share yangu hapo ndani. Hiyo biskuti. Na zilikuwa biskuti mob. Zilikuwa biskuti mob. Ka fucking. Man. Me, I miss Britannia. I miss the small biscuits of Britannia. I miss the old Britannia. I miss the commercial lenye Britannia alikuwa na running with the kakidi flani. Kamzunye flani alikuwa nafanya ngeyo commercial. Juu, hey, yo, you guy, my guy. Britannia was a thing. Achana na hizi za saizi bana. Me, House of Manji can't tell me anything. House of Manji ni maza kuijua nikiwa high school. Mie inu Britannia, niki grow. Na Britannia ndo nilishi kui access. Jili kuanga cheap, na jili kuanga tamu, na jili kuanga ikona heritage. Branding ikona heritage, yu grow haraka sana. Na yu impact life ya watu wengi. Yu stick kwa mind ya watu wengi haraka sana. Britannia is that thing. Ukiuliza tu mtu yote, biscuit na useme Britannia, atajua ni nini unaongelelea. Ndiyo ukiusema Manji atajua, but Manji sounds more of a modern brand. Si kama Britannia. Britannia imekuwa nitene, imekuwa tangu kitambo. Na saizi mina expect Britannia iku ime grow to something bigger, something huge. Something si kitu hivi hivi. Anywho, wadao. It has been amazing. Najua tumerant, tumepiga kelele, tumesema Britannia. Niko apigia story yangu ya pale St. Peter's Upper Class Academy. Sikuwa pigia story flani ya nini ya Griffins. Griffins nao si kupata Britannia. When Griffins tulipatanga ginger. Izo ginger biscuits, ginger nuts. Izo ndo tulipata Griffins. Zilikuanga 5 bob. Na kuna zingine zilikuwa zinuzonga 10 bob. Kuna tuwa kuna zuzanga 10 bob. Shame on those people. Izo za 5 bob ndo tulikuwa nazipatanga sasa huko. Ukiwa Griffin, ununue lollipop. Izo biscuits za nini za ginger. Na ununue kangumu. Ayayayaya, umejitibu yo. Apo umejitibu, uko filthy, uko bie. Uko bie, man. Yo ndi likuanga snacks za Griffins. Snacks za St. Peter's ilikuanga to biscuits generally. Biscuits na juice za juice ya Quincha ama Excel. Nikiwa high school, snacks za high school ilikuanga raw cake na soda. Actually, yogurt, unachiki jioni. While in high school, jioni ukikula ugali na yogurt. Ya strawberry. Hey man, ukikula ugali na yogurt ya strawberry. Strawberry, ati strawberry. Ui, yogurt ya strawberry. Mazi uko fiti, umejitibu kwa salama salmin. Amen. Wewe sasa ukifika hiyo ligi ya kukunywa yogurt ukiwa high school jioni every day yogurt ilikuwa 30 bob. Ukikuwa hiyo ligi ya ku spend 30 bob daily on yogurt, wewe juu ulikuwa merchant. Very few people used to do that. Very few, and I mean very few. That was one thing ilikuwa so amazing about our school. Ilikuwa so easy sisi wote ku fit in juu. Yo curve ya nini? Tutaita curve ya nini? Tuite curve ya yenye kila kitu kuanga constant. Kuna venyeo curve ya uito pale kwa growth. Wacha tuite tu stagnant. Wacha tuseme tu stagnant. Lakini, like yo curve ilikuanga ka plateau. Hapo juu, nyinyi wote mko same mistake yo katikati. Mko same. Wote mna run kwa hiyo line to straight vizuri. Mko ligi the same. Nyinyi wote. Ilikuanga kitu fiti sana. Na that thing ilikuwa inafanya ukeep up pale high school with your friends. Like, mulikuanga all the same. Ndiyo kulikuanga na wala watu kulikuanga chingli. Kulikuanga kuna kijana fulani. Yalishi kwa chingli tukiwa high school. but kitu funny no boys ni yeye alikuwa amezoea chingli hadi ni kama ana chingli like yeye alikuwa ngatuka sisi ile siku nyingine tunatesa na yogo kijana kwa hapo tukitesa na maziwa kwa hapo tukitesa na soda mkate ako hapo tukitesa na nini ako hapo so it wasn't like yeye kukuwa na weng haikuwa ina affect mabishte wake haikuwa ina affect yeye kuinteract na mabishte wake alikuwa anga wale wale na in fact alikuwa yeye ndiye some financial education zenye niko nayo though ni kidogo jumi kwa hapo kwa finance mzee siko mi sijuangi education fiti na kuna dem fulani anaitwa Becky pale nini pale hizi huko ndo penye mimi huenda ku learn finance education alafu MBL ndo penye mimi huenda ku learn story na taxes yo those are the people that inform me hizi ni vitu zenye mimi learn from the internet hata hizi books zenye watu soma chuo zuko kwa internet so whichever way from the internet is my university. That's where I went to where that's where I went to learn most of the things. Oh, not most of the things, some of the things that I know. Yeah, man. Anywho, niliwambia season 3 tunaingia YouTube na ubaya. Yeah. Na by the way, ile YouTube wejua tunafanya vitu mob. YouTube kuna series, kutakuwa na series kama 7. Zitakuwa zina run simultaneously, but when as we grow we'll be expanding to the studio will be expanding so Muli studio itakuwa na watu kadhaa itakuwa na designers kadhaa itakuwa na content creators kadhaa itakuwa na presenters kadhaa zini vitu zenye tutendanga tuki unveil as the time goes by but size I'm riding solo and as solo man bado na lay foundation for my guys in future anyway wadau kama umefika hapa na ujaisikiza Mamluki podcast unangoja nini? Unangoja? Unasikizanga nini wewe? Yeah. Man, we dropped the first episode ya Mamluki podcast. Ilikuwa premiere jana. Iko hadi Google, iko Google Podcast, iko Apple Podcast, iko Spotify, iko Amazon, iko Audible, like tunaitembeza bana iko kila place. Naona venye watu na receive iko sawa. Anywho, pale Mamluki podcast ni penye tutakuwa naongelea everything yenye na deal na social issues. Hiyo episode 1 this year lisema social issues. So pale tutakuwa tunai host mimi na JC, my friends wetu watakuwa na come in one at a time. Kesho kuna mwenye ameni promise atakuwa. Wacha tuone kama anajua ku keep a promise. Asipo keep a promise Tuesday nitawaambia kama ame keep a promise na anapenda kusikiza Stupid Jokers podcast. So niko sure ataisikiza hapa wewe. Kama wewe ndio ulikuwa tuchape na wewe episode ya kesho, make sure hauangushi mbugi. Ukiangusha mbugi will be mad and when mbugi is mad, mbugi is not happy. So don't make mbugi mad. Make mbugi happy. If mbugi is happy, you will be happy too. Ama namna gani wadau? Amen. It has been good. It has been amazing. Make sure you keep tabs with my IG. IG yangu ni Mulish Devi, at Mulish Devi, and I do search Mulish Devi. Manze keep tab, angalia chenye kijana anafanya pale, angalia hizo design bana. Hire me, let me draw your girlfriend, let me draw your boyfriend bana. Surprise your boyfriend with an amazing illustration of him. Surprise your girlfriend with an amazing illustration of her. I love flowers. When I'm drawing, consider me. Lazima niweke flowers hapo ndani. Ukiniambia nisiweke flowers itaweka. But yo, we make sure ni allow niweke flowers. Ni allow. Kuna wale wenye nimechora wenye sijekanga flowers, sijakanga flowers, but napenda kuweka flowers kwa kitu. Ni allow niweke flowers. Mimi ni typical African man. Niliamua kuchoose flowers, lakini ningekuwa woman ningekuwa naweka kitamba. Nakumbuka zile vitamba zilizokuwa zinatandikwa kwa viketi during Christmas. If I was extra ningekuwa naweka hizo vitu hapo ndani lakini allow me kuweka flowers. Napenda flowers. Hizo ndo vitu zenye most sketch kwa sketchbook yangu. Anyway, October is around the corner. October tutakuwa na series tunaita Inktober. Na by the time tunafika October, yo guys, tutakuwa pale YouTube already. Siko sure lakini niko sure Inktober itatuacha. Ya last year ilituacha. Ya this year Inktober manze lazima tutese. Kuna dema naitwa sijikani dem, but brand flani naitwa Taiso. The brand yu nini yu sell sketchbooks. Kuna sketchbook mbili tatu zenye ni moda from them. Nataka kuzijaza before Inktober. Juu Inktober ni kwena ni order zingine zenye nitajaza during that month. Yo, during October manze me I'm planning to do you good. I'm planning to play you good. Nataka kuchora watu yo October. Okay, kuchora vitu yo October kama nonsense. Anyway, manze it has been amazing. It has been great. Hii mwaka tunaipeleka fiti. We already mwezi wa nane, tunaenda mwezi wa tisa. Manze kesho kutwa tutakuwa mwezi wa tisa. Na hiyo ni kitu ingine fiti. So wherever you are, whatever you do, wejua manze mambo itakuwa fiti. O tuko tarehe 26. Wejua mambo itakuwa fiti. Wejua kila kitu itakuwa sawa. God listens. So ataka kiukumania. Mungu yukusikiza. Ile position kwa last year manze si the same na this year. Ndiyo this year nimekuwa pabaya. But sizi compare na last year. Last year likuanga worse. Na manze in both occasions kuna watu wawili who come through mbaya. Last year madhali come through big one. This year sizi yake, so sizi ya mazi ame come through a big one mazi today in the morning, na mazi imenipatia peace ingine of mind yenye inanifanya ni do better in my life. Like man, my people can surprise me. Ni venye tu mimi sijui mbona na kuongea tabia mbaya ya kichongumu. Nitaanza kuacha kichongumu ni kuwa good boy. Anyway, kesho stay tuned bana. Kesho. Oh no, so kesho tuna record, lakini nyinyi mtaisikia kesho. Hiyo episode mtaisikia on Wednesday. If at all itakuwa edited by your Wednesday. Mamluki bado tujaipatia specific timing yetu tutakuwa tuna post episodes. Bado some people mnajua Trio Media penye the Sandwich Podcast au recordia podcast yao. Anyway, ngoja kwanza. Sikiza Sandwich Podcast. Ukimaliza kusikiza Sandwich Podcast, enda usikize Mamluki Podcast. Ukimaliza, enda usikize You Better Ask Somebody. Ukimaliza, enda usikize Banter of a Branch. Ukimaliza, rudi hapa usikize The Stupid Jokers Podcast. Ukimaliza, uchague kitu nyingine yenye unataka kusikiza. But manze mimi napenda hizo podcast zote venye nimezisema. Hapo juu bado kuna Legally Clueless, bado kuna Ben Psycho, bado kuna Nimizini podcast zenye napenda. Yo maze, zisikize. Na if you're listening this podcast through Apple Podcast, rate me maze, nipati yako ka 5-star. Subscribe bana. Subscribe hapo. Naangalianga pale bana, napata only two people have reviewed the podcast. Ebu ni surprise ni wadau. Make sure me surprise ukijana. Anyway bana, it has been great. It has been long episode, but who cares? Who cares? Ni Britannia. Watongo LD, chenye mlifanya ukwala by the way kuni bamba. Ai ukwala. My granny and ukwala. Ay, paper bags za ukwala with my grandmother. Ay, na kenit. Na mazizi ni brand zingine tutakuwa tunaziongelea as the time goes. Anyway, it's been good. Keep safe. Play safe. Pendana huku nje. Achana na madharau. Pendana. Penda mtu. Ama acha mtu akupende. Usikubali kuwa na rongungu. Na kesho ni weekend. Cheza kiwewe. Tesa yo maini, man. But drink responsibly. Yo, it's been great. Goodbye.